Nkwasɛm brani onua ebra so sɛ obeti nkwasɛm. Ɔmɔden asɛ ɔbɛfrɛ obi bi ɔbɛn wo na wasɛ wɔ sɛ nkwasɛm ɛbrɛ du. Nkwasɛm yi mu menim sɛ womfa ho ma Kristo a asɛm no nkɔ na wieɛ no na Kristo yi ne ho adi akyerɛ wo. Mɛsrɛ ne die mu sɛ wasurutu ase na yɛbɔ mpae. Ɔnokwafoɔ ne w'Awurade ɛna wase wakwanya wode ama yɛ ndɛ nso ɔde wo ma yɛkra do sɛ bɛti o wɔako a mo kasa na kyerɛkyerɛ wo ma yɛ ho adi ɛwɔ w'asɛm mu nso w'asɛm no ɛwie no na akyɛfo Awurade ɛfa so yɛkra a ne yɛagye nkwa. Ade deɛ onim so woyɛ ho adi akyerɛ no ɔde deɛ wafa sɛ ne kra gye nkwa nso dada no na ɔkɔ so ato ne gyidie mu ɛda w' ase akwannya wode ama yɛ Awurade Yesu Kristo deɛ mu ɛna mebɔ mpaeɛ. Ɛyɛ msomfo Akwa Hayford ɛna me ne mo akyɛ asɛm. Asɛm ifiri Life Word Media Ministry hɔ ɛna ɛba na wakoa nso mewɔ Ghana a mede asɛm firi Life Word Media Ministry hɔ ɛberɛ wo. Na asɛm no mpɔtɔ kasɛm no ato ne din sɛ The Blessing of Obedience. Bɛyɛ adi mu a nhyira a ɛwɔ sitie mu ɛsɛ sitie ɛyɛ kyɛn afarebɔ ɛno wɔ hɔ baa sɛ woyɛ sitie a ɛhu sɛ nhyira bebree ɛfiri mu ɛba hyɛ Awurade sɛ ɛberɛ a mpo a yɛyɛ sitie na yɛtie no asɛm no ɔma nhyira bebree ɛfiri mu mmra. Bra sɛdeɛ ayɛ krado mpo yɛama yɛ ho kwan ne ayɛ sitie ama Onyankopɔn asɛm no nhyira biara a ɛhia sɛ Onyankopɔn de ma yɛn no yɛsrɛ sɛ ɔmfa ma yɛn ɛberɛ a yɛafa no sɛ yɛkra ɛne yɛagye nkwa. Onua saa ɛhoma yi a Job trɔe ɛwɔ Job chapter 22 verses 27-28. Wokan a ɛna biribia no ɛa mepɛ sɛ mekan no wɔ mpɔtɔ kasaa mu kakra na ɛwie a na yɛde aba yɛ so yɛdeɛ mu ɛa na borɔfo no ɛde biribi a mamonoma mu da hɔ kakra. You pray to him and he will hear you. You will pay your vows. You will also declare a thing, and it will be established for you, and light will shine on your ways. That was Job chapter 22, verse 27-28. They say, we sit here, akwenye bibri ewo homa. A woni Onyankopɔn edi nkitaho hwɛ Job nhoma yi a na ɔpani baako bi na ɛbaa ne nkyɛn ɛna ɔbɛtuo no fo kyɛ sɛ dubaabi no namfoɔ nyinaa ɛpaw no na ɛma wɔka sɛ wo wayɛ bɔne dɛn na wayɛ na obi a wose woyɛ ɔtenene paa na ɛda biara wokɔ saa sohwɛ mu ɛma ne yere mpo ɛbɛgyina woka sɛ sɛ wobɛpaw Onyankopɔn na ɔwu a na woka kyerɛ sɛ nkasa te sɛ ɛmaa gyedentwifoɔ no a ɔmmɔkasa no but wokura ne gyidie ne n'ahobrɛaseɛ mu na Onyankopɔn so a otumi adie nyinaa yɛ no obehyira no ɛmpɔhwɛsɛm no ɛda na ɛdipe fɛ sɛ ɛnama biara a ɔnya yɛ no ɔnya no mmɔhommɔho ɛhwɛ Yob ti de no mmienu ɛmu de no nso kɔsi ɔtwe ɛwɔ yɛn so yɛdie mu ɔso wobɛsrɛ no na ɔbɛtie wo na wabɔ adeɛ no ɛka no watua wobɔ wo tirim na ɛbɛgyina ama wo na hann ɛbɛhyerɛn wakwan so onua asɛm yɛ asɛm a wɛpɛ sɛ bibiara wobɔ mpae a wɛsrɛ Awurade sɛ Awurade nea mebisa wo yi tie me na aboadeɛ biara so a maka wo makoma mu na merebɛyɛ no nso no ɛno nso mɛtua na deɛ ɔka m dɛ sɛ ɔse na wobɛdwene biribi koraa wɔ tirim kɛkɛ sɛ Awurade sei na pɛ sɛ woyɛ de Awurade bɛma no aba mu ama wo ɛberɛ yi a wokyie me biribi a wodwene papa fa w'abrabɔ ho ne wabusua ɔno Awurade ma no mbrɛ mu ma wo ɛwɔ Awurade Yesu Kristo deɛ mu sɛ yɛka Job a nhoma yɛ a Job yɛ obi a wafa nsohwɛ mu paa ɔyɛ obi a sɛ yɛka Bible mu obi a wafa titi mu a yɛnkɔnnwa Job na wohwɛ kenka asɛm yi kyerɛ yɛ sɛ Onyankopɔn bɛtie mpaebɔ adɛn nti no Onyankopɔn bɛtie mpaebɔ sɛ yɛsi tie ma no ne yɛbrɛ ho ase ɛma Onyankopɔn a yɛmpaebɔ no wobɛtie ama yɛ ɛsiane sɛ ɔyɛ Onyankopɔn a ɔyɛ ɔdɔ Onyankopɔn sɛdeɛ ɔhyɛ sɛ Onyankopɔn dɔ wiase ni na ɔde ne ba koropɔn maa yɛ no obi biara ɔgye ne di no wanyera na ɔnya da nkwa wohwɛ bɔne a na anipa de sɛ ne ɛyɛ no Bible se ɔde ne ba baako pɛ amfa nkame yɛn na ɔde ne ba wiase sɛ ɔmɛwu na ɔmɛgye ewiase nkwa onyame nyɛ sɛ tie no ɔbɛtie na ɔtie yɛ mpaebɔ no so koraa a ɔyi ano ɛyɛ dɛn ɛma yɛn ɔbɛma ɛhann nso saa hann no ɛhann no aba abɛdi yɛnim wɔma yɛakwan biara a yɛreyɛ no nso no wobɔ yɛ ho ban na ɔno ne Onyankopɔn a ɔma nimdeɛ no nyansa ne adwene ɔrɛma yɛnkɔ sum mu da saa sɛ mene David yɛ adwene o David se ɔyɛ akwaraa ɔyɛ aberanteɛ so o mehu ɔgyidini a n'aseni sɛsrɛ adeɛ da ɛberɛ a wotie me me nua Awurade ma wo nkɔ sɛsrɛ adeɛ da na woma mno wobɛnya ma no bu so na ma wo nso wode ama afoforɔ de afam afoforɔ sɛ wofa Kristo sɛ wɔ kra gye nkwa a onuakwannya wo hɔ ma wo na ɔno Onyankopɔn no a ɔbɔɔ soro ne asase no sɛ wɔba ne nkyɛn ɔrento wo nkyi no da sɛ mo a moasoa no de so abrɛ na mkɔ mo mmra na me Nyankopɔn mɔma ma ahome menim ɛnam kafo Yesu Kristo ma wo Bible sɛ yɛn nyinaa yɛbɔne Nyankopɔn anim nyɛma abɔ yɛn menebɔne akɔtua ne ɔwuo Nyankopɔn adomakyerɛ den ɛyɛ dan kɔ Awurade Yesu Kristo deɛ mu ɛde dan na anammɔbɛ na wotu wofa Kristo sɛ ɔkra gye nkwa anaa na me se ufa oya ho brasie mu na ufa kresi okra je nkwa mpa ye ni se urade me se ya adam na na funso biara ma ye bi afa che mi na chomo ho fidi enti ho enyinara ene brade me sa to mu bui ufa se me kra ene ma che nkwa na me se bible so bibia so so a baji yesu di no abone di no obaji ni nkwa Rade mada wa sisa wa jimi. Wema wenye mpaibo. Sa obo sa mpai ya. Odo mfu mbubu mfu wanangasa huu mbubu. Yani mse baibo si. Yane bi biara. Oba jine dino. Iba chuo ni dino wa suwa hima imu. Sa usua. Uni nuna. Omwadi ase oba sisa si rade. Ene me hun wa oni ndada nso se urade tumujidie mu na menya ho brasie e wonse me shira asemi if you life word media ministry ho ana about chain be mo somfo akwa Hayford na me no cha asemi my telephone number ni 0244 869499 abebu fidi so a HayfordJackson@ymail.com HayfordJackson@ymail.com Nami shura sawaye krado na utie nkwasem ni bye bye.